mas amiga na Zelândia. Mas amiga na Zelândia. Jambique, congratulations. Jambique, congratulations. Well, you need a union, my boy. Well, you need a union, my boy. Then I'm with a diary, Botoma. Then I'm with a diary, Botoma. Kumanare body gambe. Kumanare body gambe. Moya leoni promoti. Moya leoni promoti. Moya yamani umbi jambe. Moya yamani umbi jambe. Ona kera no kabairazi. Ona kere joka zambo. Koma nanja tuma meta. Gomba nanja tuma meta. Nare kodi volume 2. Nare kodi volume 2. Nanga jaje tuma domelia. Nanga jaje tuma domelia. Yunembe. Qualified it and I'm on fire. Shukurani sana jama. Shukurani sana jama. Cheki chagu nyene watie. Cheki chagu nyene watie. Yunembe. What's my name? I'm out in a. Now, John is just a way poor. Now, John is just a way poor. Get a sunny and a martini. Get a sunny and a martini. Oh, I'm in a denomona. Oh, I'm in a denomona. On a mamba, we could get better. Ona bomba we kuki bera. Ya wanda hoteli tuwa kile. Ya wanda hoteli tuwa kile. Yeze kilonzo no imwea. Yeze kilonzo no imwea. Wanandomeo yudwe mbe. Wanandomeo yudwe mbe. Tomasongele jedangide. Tomasongele jedangide. Mele. Benja weka yole tumbea. Benja weka yole tumbea. Mwemudongo yume wa utalwa. Mwemudongo yume wa utalwa. Wisa oni jenga ngakilia. Wisa oni jenga ngakilia. Tena ndwezi ya wana bandeza. Tena ndwezi ya wana bandeza. Kajuneza famba ikina. Kajuneza famba ikina. Miyongali milo ya kue. Miyongali milo ya kue. Nanwa isa univelisha. Nanwa isa univelisha. Nakarishi mwana muembu. Nakarishi mwana muembu. Mwene jom take CD. Mwene jom take CD. Nakalulu lawa maka. Mata Namazi Ula Wamira Namazi Ula Wamira Nazafari Mombasara Nazafari Mombasara Kusoweka Mumba Kwete Vyo Kusoweka Mumba Kwete Vyo Namwembe Moyo Benison ni motugo Moyo Benison ni motugo Hey there where was Nairobi Hey there where was Nairobi Jalo janda na kugelega Jalo janda na kugelega Mosio kwa Baby mololongo mira Baby mololongo mira Kaya kabuda na mudoa Kaya kabuda na mudoa Namuzio kia na benjabio Namuzio kia na benjabio Bumila ina mone ya toma Bumila ina mone ya toma Na anita ula wambuge Na anita ula wambuge Na katoli yeso nipi Nagadoli yeso nipi Kede chika tisa nangala Kede chika tisa nangala Nafimbe
Omana Jackson kipema Kedali
Chondo meo Masaka jumana
Yeah.